mukwano nakedde ku macha nkugulire kadali kuwabu n'obulungi baby woliko obususe bugwanira mbaga mbadde mbalabala esaawa tutuka ku ndagano omberedde w'omusanyu ne munaku tuvimbe babiri sanyukira ddala osambe kadali. You are my darling, you give me so satisfied. Yeah, yeah, hey, cause you give me more. Kumba, 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 nawe kumba. Baby, nawe kumba. Vimba, 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 nawe vimba.